Big pimpin', big ballin'. Big pimpin', big ballin'. Big pimpin', now take a shot. Now take a shot. We make it 1 o'clock in the morning. Siri ya balamione. Zovia zala mtari. Jumbisha engo vya imone. Napokea simi ya sachi. Kana timba imone. Na mazale ya kutosha. Kwa hiyo tungi lianzie mone. Tungi kwanzi ya mone. Tungi kwanzi ya mone. Baby I know you love that. Lo tungi toka mone. Tungi kwanzi ya mone. Tungi kwanzi ya mone. Baby I know you like that. Leo tungi toka mone. Napitia my iPhone, IG, na check post. Two niggas that I fuck with, three niggas that I don't. Be a mo, you're not pose a call. Huku na mskiza Ben Paul. Homies wap on a count door. Me, I'm just chillin' with my big blow. Nina, she's my side chick. Still we fuck a few times a week. I kill your home when I bring peace. But you know what, she's kinda flick. Leo bata kill a Sam. Nime lendi DSM. Hold them ladies and speak my name. So hit me on my BBM. Tungi kwetu katiba. Paka usiku mkari wa giza. Round it tena agiza. Tumkumbuke tata madiba. Toto wa mungu tumibatizo. Tunavunja nguvu za giza. Unachotaka agiza. So kila kitu valida. Nigga 1 o'clock in the morning. Siri ya balamione. Zovia zala mtari. Jumlisha engo vya imone. Napokea simi ya sachi. Kana timba imone. Na mazale ya kutosha. Kwa hiyo tungi lianzie mone. Tungi kwanzi ya mone. Tungi kwanzi ya mone. Baby I know you love that. Lo tungi toka mone. Tungi kwanzi ya mone. Tungi kwanzi ya mone. Baby I know you love that. Leo tungi toka mone. Nimepiga bapa, nimepiga zanzi. Sasa nipe smile off. Sasa nipe smile off. Yoto kari mundani, so I'm taking my shit off. I'm taking my shit off. Nime chill kwenye corner. Kwenye club mindi owner. Watoto kali wameshona. Katuko ispani Barcelona. Tuna introduce new dance. Watoto kali leo wana track. Oh my nigga check wana club. Leo zilandani ya trap. Goma kali check zina drop. Nimi dundo tu non-stop. Tungi kwetu katiba. Baka usiku mkari wagiza. Laundi tena ii agiza. Tumkumbuke tata madiba. Toto wa mungu tumibatizo. Tunavunja guvu za giza. Unachotaka agiza. So kila kitu balida. Nigga 1 o'clock in the morning. Siri ya balamione. Zovia zala mtari. Jumlisha engo vya imone. Napokea simi ya sachi. Kana timba imone. Na mazale ya kutosha. Kwa hiyo tungi lianzie mone. Tungi kwanzi ya mone. Tungi kwanzi ya mone. Baby I know you love that. Lo tungi toka mone. Tungi kwanzi ya mone. Tungi kwanzi ya mone. Baby I know you love that. Lo tungi toka mone. Big ballin', big pimpin'. Big ballin', big pimpin'. Track baby track. Track ladies track. Track baby track. Track ladies track. Swaggy, I see you homie.